chochi kisiyo yami. Domazane uisela walichochi kisiyo yami. Domazane uisela walichochi kisiyo yami. Domazane uisela walichochi kisiyo yami.
Kiss you, yeah, me. Don't mind, I know who you say.